mpenzi wanangu nimerejea, na mshukuru Mola alichonijalia. Nilichokipata leo tutatumia, kesho majaliwa.
DJ Kila Mzada Bokeyo
kusepsi hapa pepo uff makaroti kimbunga wewe
mia kwenye boshen. Hey oh 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 oh
nilipotoka Mungu ndiye anayejua maisha yangu, we upasi kujua nilipotoka mimi Mungu anayejua. Namkumbuka mama alitaka kuniua, chooni alitaka kunitia, pendo wa baba kaja kuniokoa, sifa nyingi baba nampatia. Baba na pasa kuheshimiwa pia.
Wewe
baba, baba pongezi na kupatia baba, baba, baba mwenyezi kuzidishie baba, baba yangu baba na kupenda wangu baba, hey, Mungu wangu baba mlinde baba yangu baba. Ayololo.
I love you daddy. Dai music.
Dai music.
Wendo baba yangu baba, na kupa pongezi kwa Mungu baba, ulipigana sana ili mradi upate kibaba, kubeba zege usiku na mchana. Baba yangu ona pongezi sana, ulikabakaba ili mradi tu we umlishe mama. Kichanga analia tumboni, mama yangu anabambana sana nae, ila alikaa mwisho akakata tama, kutaka kunitoa choni anitupe mama. Baba yangu baba ongela, baba ongela. Alo lo lo Dai music.
Bila ya baba mimi singe soma, bila ya baba mimi singe ishe. Bila ya baba, baba, babu yo
achembele,
babu yo
chombele,
babu yo
achembele,
babu yo
chombele.
Hizi babu mimi nakupatia, gari hili pia nakutunukia, malezi mema baba ulionionyesha, umenituza ukaniokoa. Wewe baba unastahili sifa, tena baba unastahili zaidi ya hey, baba baba
imeenda hiyo.